bibi bitutizeye imana ibihe byinshi arije tureba ku bintu bidashoboka turi kumwe n'imana nta kizatugwa gitumo kitari ubushake bw'imana radukwire ngo twizere imana mu mibereho yacu yose turebe ishusho ya gatatu Mose amaze gupfa Yoshua aba umuyobora wabo imana ibwira Yoshua ati itegure kuzoja abantu no kwinjira mu gihugu icyo nasezeranije Mose mbahaye igihugu cyose aho muzakandagira hose hazabahanye imana ibwira Yoshua ati nta muntu uzakunesha nzakuneshereza kandi nzabana nkuko nabanye n'umushumba wanje Mose abana b'Isirayeli barabwirwa bati nimubona abatambyi bikoreye isanduka ry'umwami imana yanyu nibwo muzahera ko muhaguruka mubakurikire Imana irababwira ngo ntibagaruhe begera iryo sanduka ahubwo bazatandukanywe n'intambwe igihumbi Imana ibwira abo batambyi ngaho nibikorera isanduka ry'isezerano baje imbere y'Abisirayeli ati nibashika kuri Yorodani bazitsa amaguru mu ruzi amaze bagume ku nkombe amazi azigabanyamo amaze bajabuke hakurya abantu bose bamaze kwambuka barya batambyi bahagarara hagati y'uruzi Yorodani bweza abantu bose bajabukiye nibwo Yoshua yababwiraga ati iki ni kimenyetso kitwereka yuko Imana izatuneshereza abantu bose bari muri iki gihugu twahawe isezerano